Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare sappo e jeɗɗi lewru juin hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogay e joyi. Sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyi nokku noddirteɗo Goguerel e laamu Koumayra. Oumar Waygallo jooɗi nokku noddirteɗo maison de la presse, kanko noddirteɗo Fili Dembélé wonto ɓoggi jamɓe to. Ko nayri bangal fedde ɗum woni hannde huncande hoore no yigaji ɗin ngori nokku noddirteɗo Loulou SA kañum Guntogo SA hollitaami laamu o joƴƴini fedde neɗɗo noddirte Barrick Gold société Canada nde holliti wiide oɗo golle wona jarriɗo. Examen ay koɓe noddirte BT1 BTD ɗum wonde jokkitede le leydi meɗen ndi BT ɗiɗo mo wala fuutiɗo laaji ko mata le leydi ndi. Ñalawma keƴƴanaaɗo sono sukaaɓe wonɓe ley rumde Afrique nde ɗum yambinaama keña wattu joni pelle caagontoɗe haqqe sukaaɓe ɗi nokkol ngaɗi noddango fewde laamu o ƴeewe loon hani haqqirde maccuɗaku ɗum wono semmbe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kiikiɗe handirɗi bisimilla moɗon e heɗaate. Tribunal de commerce ɗum won ɗo Bamako ɗo wattu joni ɓe joƴƴini fedde hannde huncande hoore no golleji ɗi ngori nokku noddirteɗo Loulou SA kañe fa jottoɗa Guntogo SA nokku ɗo kañe ɗi gonde ƴirtede le leydi meɗen ndi oɗo anniɓe ɓammi ɗum altinere ƴaɓɓinonde wakkati nde wayde pamaral wonde matete hakkunde laamu Maliwo kañe fedde société canadie gondude ittide ɗo kañe fedde neɗɗo noddirte Barrick Gold. Fedde neɗɗo noddirte Barrick Gold nde fa hannde wi jaɓana e oɗo golle noddan laamu Maliwo yeeso sariya adnaro Allah ndu fof fa keɓen famtare keɓen Mamadou Sama Sekou.
Soumana Makaji dunke lolliɗo expert comptable o ministre kiɗo ɗum woni ardunaɗo tafonno kabaru yigaji leydi Loulou SA e Gunguto SA. Laamiɓe maliɓe wajambini kaɗo anniya yala fuɗitinde golleji itugol kange darnaɗo gila janvier ƴaɓɓirdu to Loulou SA e Gunguto SA. Kaɗo yila hafinde mo golle o ɗerwol mum nannama tribunal commerce Bamako gila ñande jetti mai 2025. Ewi tribunal o kanko arɗo keso o golle makko yowoto do furtingo golleji ɗi no yawiri mo darra ɗum nirdude talki facintinoji golleji gaɗaɗi kala lebbi tati ɗo fof kabaru nokku o e kañe tialaji taykaɗi. Les communiqué ñande altinere nde gollirde leydi Canada Barrick Gold notike kaɗo anniya tribunal o e wi makko ɗiɗo golleji ɗi dalil fof ngala e muɗum dateki sababu darude tafon golleji ɗi kanon Barrick Gold holti wiide kabaru muɗum heɓanama dabare goto fof jaɓani yo gonga gollirde nde neldir talki suudu séria CIRDI ka ɗum fof tawede ɗo wayra ɗo woni mitamide ley lewru avril ƴaɓɓiri ndu woni ko gollirɗe leydi Mali komaniɗe usuruji uddi biroji ndeɗo gollirɗe gonɗi Bamo saabi rafi joɓugol lempo. Kaɗo tiɗalla hakkunde laamu leydi Mali e gollirɗe leydi Canada fuɗɗi ley hitande 2024.
Wattu joni ɓe kollitiɗo ɗum faabota sanne leydi Mali ndi ko nayiri bangal no hani heɓirde jawdi so watta e wakkande muɗum nde noon kanko noddirteɗo professeur Diala Konaté andaɗo kabaru yigaji ley nokko hollitiri wiide o wi Mali an hani dartude hono kaddime ande jaha jooɗo gollude oɗon nokku. Keɗɗen ko mo sifiɗo ɗo faccitago Ousmane Ñaly Bouly.
Se haala ittugol kange haalama wona ni tan ɗum waɗirta ima daraji kewɗi gatte tafon kana andiɓe golleji muɗum immano no golle muɗum hani waɗirede darta hono hani waɗede fa golle o gasa kawrintina ɗum fuu ley windande dow tafon famude ille golleji ɗi puɗɗi ley ɗi mingaji o heɓa waɗede ɗi tawa gonɗi ley ɗi so tawa gonɗi dow ɗi fo ande ko wawi yaltude e ley muɗum nden ɓe mbawi daranade golle muɗum fa gasa no watta fo heeɓa golla le lebbi jeegon yo hokka ɗi sini o golliday gollanoɓe ley o nokku illa arande ɗoni famɓe ɗum sanne ley gollide Barrick nde noon watta fo waɗa golleji ɗi fa gasa ndemon an hasindini tawi o heeɓi ko tewda o waɗa ɗum.
Ɗiɗo kabaruji fana heɓeddo page Facebook e compte X Studio Tamani. Ko nayri bangal examen ngaji koɓe noddirta BT1 e BTD ana wonde jokkitede le leydi meɗen ndiɗo Bamako ɗo wala fuutiɗo allaji ko mata ley hen ley ñalawma ɗiɗo bo ɗum e tawede fooli tawede won yimɓele ɓe notaki gulɗo immo golle saha leydi ndi kañe le wuddu leydi ndi Ali Cissé.
Gawle saha leydi amen ndi imotoɓe temeɗe jeyom capan jeegom e ɗiɗom ɓe rewɓe le temeɗe tati e jeɗɗom woni hakkunde mu en woni peccaɓe tom hakkunde centreuji tati wala fuu guykaji kolitaɗe onɗo nokku nga horejo académie o ka holliti mimse muɗum sanne fewde rafi tawede yimɓe yogaɓe ɓe koyɗe mu en hanno tawede ngalɗo imagol fay so haalaye ko adadu mabɓe warta. Somi ɓettike ɗo mi jara an songo anale région gawo faham holtama wiide yimɓele jeɗɗoyom kañum en woni ɓe koyɗe mu en tawaka e galdo imagol hakkunde yimbe noga e jettom kanno be tawe tum non hulisiri wiide hore be kumani be jandele nuko centre to dido examen ngaji wondi wadere laamu mutimo noddirta groupe scolaire la sana samaseku de nyaloma dido ba o holtama wiide yimbe temdere didom kanyo e woni be ngarai de hakkunde kanno be imaade teme didi e sappo e nayo mbindi be ele ondo centre academie region muti o centre ngaji jeegom wolle mako hore be kumani be jandele ondo nuko kanyo e ndu wala fu ngui kaji de holliti fewde galdo imagol de nuko imotobe ujinaji didi temede jena e chapan jena e tati kanyo woni pechaabe le hakkunde centreji sappo de region segu ana le wuddu leedi amendi imagol gol kana wondi wadirde tono wodiri nom dum wordi du le lamu kai kuchala fan jotoda dire ana le saha leedi amendi
wattu jone kala non kabaru nyaloma kejjanado suka wombe leerumde afrique de wattu jone pelle tiagontode hakke bibbe adama le leedi de kolliti metti muuden sanne hono ko beedo suka maccuda ko watte feewde muuben fedde de temedde fa jottida wildaf kany avocat sans frontières fu holliti wi wattu jone sariaji kan tabed le leedi di yalla dido golleji ana kade le leedi mali dum woni maccuda ko fa keba famtar kedden Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku
jubbina golleji kumunide sariya le fedde avocat sans frontières canada fuddi golleji modon don kanko noddirteedo danuska asumu woldi metti mako do tila laaji gondi do maccuda ku le mali
mbara unaji temden jotton leedi mali jettirabe iwi e maccube warata unaji temedi do da wonno e leewi do be gollonta be odo alhali na heddi faande le raison ngaji tumbutu gawo muti urfuf kay haddugul mudum bangal sariya e tawde fuf
temedde woni sakirago ledde ngal bo damere jodum walde darande de hakkeji bibbe adama en e wi hore jumaire ibrahim ag iqbal tana walde mabbe ne ana wonde daranade habanade himbe wetebe juudum en yo maccube
l'esclavage existe à travers
maccuka buna wodi le nokuji kewdi mali ima daraji mi ngadanta bibbe etaniraabe maccube en yalla be hawta hakkeji mabbe fuf le leedi mali ndi
alle majjun wildaf mali holiti ko woni hakkilo modon do jengol fedde darantonde wadde horngoji e lugungoji police en lan ande nukuji de himbe udda lay mudon batte mun
yimbe la joine kaborde hollita wede kanyi en nani nokko noddirta da gawna idum leyi commune mo noddirta gunzere non be kollitiri wide be do yimbe la joine kaborde nani le o do nokko gon le lamu gawo wakande be jittino tonde be utti malfaaji mabbe de piddun yaade do hollita wede jamande den dogi be jaddi tonne moto ngay idi kala daba ko be tawi ton fuddu be jaddi hen non
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
mitteten e wirso bami fa suko yihi adna farde mudun labede ta yimbe le hobe kala honno sukun mudun worri waddan ton do so bami fa lab ama jati kanyi en bamata sukundu odo suka do taydo fu humni be kabaru dina yi ka kollitir so bami fa suka lab ama tan sukun mudun wala fu ko nafata kasen dum yoppe tan honno wowirano kambe dum wono humni be kabaru fina tawa kanyi mbi be andube ande honno nibude ko nande mudun fu kollitir sa jeewi sukun suko won do ko do nafata sanne sa hakkileedo sukan way gollirede sukun mudun do fa kebe famtar kedden ko min e si ta sidibe mo pouni on do hen
le genni bamako indrabe ko heewi hajjileji mun ana serti de o kabaaro su joga holliti jaati ana paami dun joga do holliti anna hun fudo mudun
nana jigina new
so bami fa sukan labama hokkan sukundu jon sudam le kele duuji di yo mobe kay batta dun na suudi dun le lugere wobbe anton bantan sukundu anda fi kun koro majjun sa wala bawde da han hebudu sukunu sukama sanne
mara ko nyuma ba
le wi kango yagba dogoni goda ando nedda ko holliti wi sukun arandere suka huna ko titi sanne sabi dun wa pamedo dun bonna nedda ko suka to yimbe bombe fa hande no holliti winnedda ko suka ana bisi de sukundu mudum arande reru dun sabi so mobe aran ko heemu en ana moba sukundu suka patigite bonde yadun
sami do andi sukundu suka no yimbe bendu be so jeewi wakande suko rimande ana andi ko suko anni latade fu adna ru mudum wor so kambe labobe be kana halde fi no sukunu jomun worri ko buri hewde yimbe labobe furdu an bayi taykitade ana andi so suko wala tona su suko latako
le aslamako suka cecco sukundu mudun wana nafafu dungu holliti kanko sadibu kulubali almami goto jodire genni kay le wi makko ko yamirta sarabe tan cagan su labi be mama sukundu sugo be peso dun be ita sataka makko be tippo sukundu
sariya ya fofana
sa aslam wana wajibi lab asuko ma sinaso tam o gorko sa labi mara han pesa de sukundu makko ndu itana mo sadaka no bodde ma de barata
bo o sarakati de bo
lewi kambe kretien ko nodirta protestant be holliti mi sukundu suka checho wana fugu jasi mobude dum le dine kretien ko dungu holliti kanko polycarpe jara pasteur gort joddo tominia
le cheve c'est
sukundu yelando hokkata suka dun ne da hana labude sukundu suka so danya ko golliri
d'autres usages
festa dine ko be ke an kawar fina tawa hajileji mudu ana serti do mobbe gon sukundu suka yimbe hewbe fa handen ana tinni e mobude sukundu suka be mu en sabli mil mabbe do huna tan ko fina tawa yamiri nangira no wodiri
sikrab do katten kiki dande do kabaruji dimi jotto sanne dade heju jamina onon kajab no dul sujjo tamani numero o moni on gadan chapande jidde jogom chapande jena e jetti chapande joy e jogom chapande joy e jogom be keba hitnade journal gal be do numero amen via mo o moni on gadan 37321 ka wajib sina taw do facebook no ga kali cfa kay do woni kredi e juude modon no watta so noddon fe e buddu tacciataake fande fe no konande do no do e ser yotre meden de ana wodde wassalam aywo farde assitu kante yotta do francin kornde en biyan watto jono magazine me do dum won do micciti den wiide ko sakiti ko fu imma daraja no gonde wadede faabe timmina hono tiida laaji ko matte hakkunde yimbe le demobe jaati le dido imma daraji do be gonde sekud le hen gese hono do roobe le kan hebudo do dema le leeti meden di do magazine o warta yowade kikidande ngare kede ko mini ali sise min pewni on do hen
lamdi bili de leedi ndemeteni ko boyi hunde worbe tan wonno rewbe kami ana takkano sara lehim gala nyaloma hande o dum fuddi waytaade le region gaji kewdi le leedi amendi rewbe kami en do ana halfine darde le pelle jeenaade fa darono kabaruji bili di leedi le commune gaji mu en hono no sedorto kanko madam jasana aisha dikko goto njibino auto golleji rewbe gombe le kreduji le lamu sikaso
yave en site
nokkono wonno nyanzan dugu le odo nokuti allahji leedan wonno ton ka wattu juno tidalay di kebnama jokon
na pire résoudre
darne rewbe le dedo pel wawa halade fatim non holitiri wiide mumin mayga o goto ele fedde ne minodirta ko fo le lamu direy beedade imma daraji dibe ngattatom yallaabe kebna jogalal chadele bilide hebugol leedi ndemetendi to ben do rewbe ana jingana hone fu ko woni hakke rewbe le gombe le kreduji di le dedo fedde
e fam ju en
rewbe darne makala moni sanne le fedde darnaane de e be kala chadele ko be jogi no be kan hebirde gese do be ndema caggal ko be kali de do caddele ko tiidalaji mabbe di hebanaama jogola wottu jono be jogi gese do be ndemata ko dum gondi remde duubi nyaloma hande no yudum hunde ko hani jootede sanne do imma draji roobe le
actif des femmes
dido halaji kana jabana jaati kan ko antoine traoulé goto hono de do fedde le lamu segu le wima ko tawede rewbe le de do fedde ne noddirta commission foncière ana wada so rewbe hebanne mamuya bangal hebude leedi ndemeteni le nokku noddirta office du niger
der engagement
imma daraji dum gonde wadde di caɗele kewɗe hebnama jogola eɓe pelle kewɗe du fi nokku no dirtet office du niger rewɓe kañe hayeɓe fur dokkama toon nokkule yallaɓe gollano ɓe jiɗiri
sariya
le leydi amen ndi holiti wiide le leydi mu'inani fa ndemal waɗeɗo muɗum fuu temdere ley hem ka sappo e joyi hokke rewɓe rewɓele kawtuɓe dire gomɓe le guɓal ngal ɓe noddirta gorko hondo ana jaɓani ɗum jaati ndeɗo fedde rewɓe heɓi leydi ndemeteni caggal imma daraji ɗi rewɓele gomɓe le fedde ne ɓe noddirta ko fo waɗaniɓe madame sise nana hamma diallo
caggal
fedde noddirtede gorfo hundo rewɓele ɓe kokkama nokkule ɗo kani remde miɗen mbara rewɓele nogayo ñalawma hande no joni on duuɓi tati miɗen ndema on
ɗe
laamu kusala saabi imma daraji ɗi fedde ne ɓe noddirta ko fo waɗile on ɗo nokku caɗele kewɗe ɓiliɗe baasiji bangal leydi ndemeteni heɓanama jogolal rewɓe takkaka fey bange ele daranagol ɗeɗo caɗele ñere jenebu daw kañum woni keƴaɗo rewɓele gomɓele fedde ko fo le laamu kucala
gelle
jeenayi gonɗen le commune kucala kokkama ko yata hectare ngaji ɗiɗi rewɓele wonɓe toon ɓe kañen dokka miɗen gondi e wadde ɗiɗo papier ngaji du faami ndema oɗo nokku sabu de miɗen jogui hakkillaji lobbi ɗo kucala ɗo jawdi ndi no hani heɓirede fa ɗum tabe woni ko yaafa
le
leydi amen di ndemal fa yetto golleji ɓiliɗe jardin wol rewɓel hewɓe gomɓe le leydi amen ndi ɓuuri wadde ngal nokkule kewɗe le leydi amen ndi heɓugol maɓɓe toom leydi toɓe mbawi wadde ɗiɗo golleji ka wona ko newi saabi imma daraji kewɗi ɗi fedde ne mi noddirta commission foncière waɗile on ɗo nokku ko heewi caɗele maɓɓe ka fu heɓanama jogolal ɗiɗo nokkule fayso won keddiɗi fa hono